Oɗon kettini studio Kalangu, eɗen gondi yamde jomintaji sappo e jowoni ko wittori kibaruji mon. Komin Omar Hamma janganta on, nani ko e kibaruji. Nanni mbiyen cuɓaki hoorejo leydi ko Mali hoore arande ɗum nokkuje kewɗe kamɓe woni keɓa e wuttude. Nanni hande woni ñalande ittanande leyɗe duniyaru gam himɓe larɗuɓe ko leydi Niger waɗi batu muɗum. Yewtere meɗen pindino hande haltanana dow filla biro cingaɗo gam faabade ɓiɓɓe leydi goduɗo lamba noddirteɗo latiɗo no woni e golle faabade joni. Kodi jam hirtemo gam tefude ɗum woni ndenagu wote cuɓaki hoorejo leydi arano ko waɗi to e nder leydi Mali alal bittingal ngal hoorejo gouvernement mo leydi Mali e nder andinore haali e wiide soogeji ujunaji capanɗe tato kamɓe woni ko nilda yaade nder leydi ndin fuu heɓa tawe cuɓaki ki waɗiri no woɗiri. Bako laabi ndenagu ɗi hoƴa haɗa e nder nokkuje gon ko watta nimɓe ujunajo kamɓe goni ko heɓa waɗede mbotaki. Sumana Amadou Sy pamtinami no ɗum wardi.
Agelok e nder région mo Kidal jaɓe arti guinanda caami ele hoggo ministrement tawago ton endam ala fiya commune mo himɓe ujunaji sappo e jeegom funnage Tumbutu ɗonndu konno himɓe gari gardi e malfaji mbuli kaddi gollitir région mo Tumbutu cuɓaki gaɗayle commune ina jattafan kañum e haribo mum saabu nokkuji non laatiɗe himɓe haɓantoɓe jihaade ka e gonno jooɗi ton endam laamu leydi Mali wala ton endam fa hande cercle goto ton endam ni Bengel e Nana Bankoma Alhado Kura hay kungu toya Hausa ko watta biroji sappo e jeɗɗi to hanno cuɓaki waɗe ɗon wonno ɗo are muɗum ada e ley wuroweteko Zinzin kiloji sappo e joyyi heedoyde e gundam kahani zam e kalguya kulle kan warde cuɓaki endam himɓe ɗon gardo motere hooƴiɗe dillidi gandamiya kiloji capannayi e joyi hakkunde muɗum e duwanza ɗon enda hippitere waɗi sarkar yuwaru dojiga kañum e sa ɗodu konna cuɓaki heɓa wadde wuroweteko Deboy ɗonndu konnan cuɓaki waɗay saare haaɓe kaddi gollitirɗe fuu wulama himɓe hannoɓe ardo cuɓaki ɓendan du koƴa dillida sakitowa wartirowa ele andinore nde ministére hawjinde fille nder reedu Mali waɗi e dow biroji ujunaji nayyi e keme jeego e capan tati e ɗiɗi ko watta biroji keme jeego cuɓaki waɗa e nder muɗum Allah e kippitanɗo ɗen enda.
Nanni hande a talato capanɗe tati e goho lewru juillet woni ko leydi Niger waɗi battu ñalande ittanaɗe leydi adunankoɓe gannimɓe larɗuɗe. Batte nde ñalande bandimi noddi e cellalol hoorejo fedde hawjinde nimɓe larɗuɓe nder Niger dow filla geɗuɓe nimɓe larɗuɓe. Yeruno Siddo Nuhu Oumaru haaliri o wi laawol laamu ngol ɗatol capanɗe jeenayi e tati ɓolum e sappo e ɗiɗi koƴagol ɗiɗi lewru mars duuɓi ujunere teme jeenayi e capanɗe jeenayi e tati nder gollirɗe gomnantiyaade nder gollirɗe gonɗe e hoore mum ngol laawol geɗu filla geɗu ɓe nimɓe larɗuɓe walano gollire. Moussa Hassan yewtidi e makko.
Par rapport à l'état
harko darata gomnati min keɓino saɗorna seɗɗa amma komin keɓi min jiidi min kaldi he ministére kawjiɗo golloɓe leydi saɗormaji amin ɗi wutiri lebbi majjundu jeegomni hannde o hollimin hawjiɓe golle sarusuji mawɗi ministére o harko darata gollirɗe tawaɗe nder jonde koye mum endu min kaldi he ardiɓe majje ɓe gaɗanimin aadi amma adol himɓe ton wala no ɗuɓe sanne ndeni iɗum tefa duruididde garbinol dow laawol dow tawraɓe laruɓe keɓane golle are ɓe larɗuɓe gatta ɗeydu keɓane codoɓe adan ɗumin aadi fuudu duruwo humna aadimu
nanni ɗiɗi lewru juillet wittindu ndu yaade jeetati mum woni ko himɓe tuumaɓe Boko Haram kiite mum waɗa to enda nder région Difa caggal ko kiite ma on hantuno ɗuuɗala maɓɓe fuu yo faama faagere hooti nder koreji ɗinmu. Lamwan Boukar bandimin tawaɗo to enda Difa yewtidi e Lugari Boukar tuumaɗo nder Boko Haram o haali no suudu sariya yo fimo no gurda makko tawa nder nimɓe do jofol makko wartude ley nimɓe.
Gaskiya
de gonga saɗornam fuu wala caka amin he bandiraɓe amin hannde gam ba wakkati min tuumano faa komin nanga no woodi nder maɓɓe ƴamuɓe koye mumen no bi'a wane en ɓe koɓe nanga ɗum ɗumi ɓe gaɗi ɓe tuumani noon amma ɓe gonda he yimɓe ɓe. Gomnati du wakkati waɗi taykaki mum tawi ko juuɗe amin tawaka nder yofimi wakkati min jofano yimɓe amin ɓe du jaɓɓeke min jonde amin hinde denno den kayre ni woni hannden caka amin komin eela Allah ni woni kanko woodi bawɗe o wartira hakkillo fukkino nder cakantaraji amin ɗe fuu e nder leydi Niger fuu. Ɗum fuu ɗum warta hano denno. Neɗɗo ummo ɗo yaha warta Maiduguri e ɗo weenu Chad nder hakkillo fukkiimo. Ɗum woni komin elata Allah wakkati.
Caggal ne ni ko ɓeynin ɓe tumaɓe gam Boko Haram jofanoɓe keɓi saɗormaji sanne fargartol maɓɓe nder nimɓe deytoy fedde singade gam tindinde ɓiɓɓe tawa farɓe nimɓe tumaɓe e gartol muɗum leniɓe. Abba Gaba Tela goto tawaɗo nder fedde nde nani ko willanmon Bukar Domun.
Dan mutane an kashi ne mai ba duka bani Boko Haram
ai nanganobe yarano nyame be fu ko hey mabbe wana himbe Boko Haram non sabu goddo fotte no rondi sakur mun angere no fay gesa mun nange ayina yofabe fonni e bandu nangirano wadi ko yofak be jidon be sukabe amin non bibbe amin non jeydabe amin non no hani pukina kiloji mu em chagal mun dum jidon gomnati yofi fu yayini gacce e jomun non feese bofi wadi yofi neddo Boko Haram dadu ata on don dube jey fudum nangirano ni non wadi ko be jofi dum mi ngadi kawrtal le wuro meene ngal badde joyi tindi ngadaama gam batte himbe ko mun pirte do filla ka endam wadu ko nda yi wadu be gacce be endam ko sere wada timina fu be coddinama nyame gade sabu be jiraama gacce
yani share yanzu kuma amma ida zuwan tayi da su ne mi
nani hokkoɓe habaruji kamɓe nogayo ɓe nyamei tilaberi e tawa kamɓe woni ko janguinte hande yaade jango nder nyamei dow kandar to ndiyam no gollirte eno jogorte manama ɗum ndu woni hano yaadu yeeso heɓe ɗo yaade nder duuɓi 2023 nde jande du fedde hokkoɓe habaruji gam laaɓal e ndiyam kam sigili ɗum hawtade e ballaga fedde wi'etede water aid. Ousmane Dambaji horejo nde fedde famminini ɓe nafakka ko tawa nder jande nde. Habibu Garba yewtide e makko.
Ko ƴaari kokkoɓe habaru ɓe wala bawɗo tokkiti kuulal yaade kuulal daara de ni gomnati aadiji ɗi adi ɗin humniɗi na humnayɗi de ni no woodi nokkuuje du wurdinaaɗi na wala. Golle amin minen kokkoɓe habaru woni humpitidde himɓe dow ko haani gomnati waɗa e ko gomnati wi'i waɗa e no wi'i ɗum waɗire. Moƴƴere waɗaani fuu du nder leydi min kaalan ɗum. Misali hannde nde en daari diya nder kuɓeeje meɗen yaadaaki ba laso joyi hokkan neɗɗo to nuuru tawi nder nokkuuje gom nder reedu leydi ba 1,000 hokkatanu neɗɗo irɗum he bandum min mbiyata gomnati buruwo moƴƴina gam woɓɓe keɓa ko yirna nafo nata barke jawdi
leydi.
Nani golleji laabi gatteɗi le wuro nder sigila gaɗol fijo 18 décembre gaɗo tengo to enda zender hikka ono woni e hoore mum ko waɗa e mum duudo hemre 33 on fuu gasinama campagne soja satom ɗum woni kawciɗo moƴƴino laabi e jipporɗe lanaji piroji nde zender no ɗon heɓa saɗorma sanne nder golle muɗum yerno fal njayi hoorejo sarusi kawjiɗo golleji on wi Ali Keita mo zender.
Les installations des différentes
bases hewɓe jooɗo gaɗa golle ɗen fuu jehi to min basa min itta kaaƴe ko ñiɓa na ko waɗa golle ɗen du jeɗɗire mu ɓerni hannden ko himɓe amin no tawa ton iɓe he golle du golle ɗe min kalfina ɗen fuu hannden puɗɗi min keɓi yaadu yeeso du nder majje min panake ba feccinde ɗe yaha warta himɓe e are mumɓe no ɗuuɗi sanne dow laabi ɗin ɗum ndu woni no fewna golle ɗen. Miɗen gatta daani du e tawaɓe nder huɓere nden ɓe ballira e tokkira celorɗi ɗi min gaɗi ɗin gam min keɓa no min golliri dow lawol yaade to werɓe jooɗo daara fijo 3 uttugon kaaƴe mawɗe goni no uffi toon sey to min gatti ko futtina ɗe sankita ɗe ko laawol waɗude golle nokkuure nden heɓu ko ɗum waɗa min kalanan himɓe nde ɗum watta e ko haani ɓe gaɗa fuu.
Nani rewɓe tata kamɓe woni ko jolima e caggal ko ndiyam goruro dillidirno e maɓɓe ɗum du asawe bittiɗo woni ko ɗum waɗi ton endal nder wuro wiyetengo Angual e Angual Jibrin to endal le département mo Miria région mo Zender. Woɗi du rewɓe ɗiɗo kamɓe woni ko sogeji pipa keɓi jolti. Muttaga jowro wuro Angual Jibrin nani ko o wi ɗo endam bandimin Amadou Rufai Ousmane.
Sai dai an tambayi ƴan uwansu wanda suka taho da su.
Sai inda min ƙyami ɓe kolla min himɓe maɓɓe yalfu keɓi joli na ko min pama hon nokkuɗo jiɗon ɗo abada min jirayi gorongol ni en abadangol ittai yonki ndiya ni noon toɓotoɓola laati ko toɓi saggi nokkugon fa heewi ko heɓi fusoye wari naate goron jiɗangol ena ko waɗi gacce o rewɓe natuɓe ɓeydu kondan ɓe andana gorongol ɓe anda ndiyam ɗam fey seeɗa joni ok min kaltana himɓe wonɓe hadde gorongol endan ɓe ƴeewa neɗɗo fo mo ji wari mo anda fuu ɓe kalnaɗo no ɗum wontiri toɓe acca himɓe ɓeydu kondan naata se anda ndiyam ɗam endan ɓe keɓa neɗɗo mbawaɗo jiɗan naade ɓen jolna ɓen endan ɗum wonno dabar momin keddudi
fijo kollol silma ko inditira clap ivoire ɗum woni ko leydi côte d'ivoire sigili yaade leyɗe bangue hirnange ɗe afrique kawtuɗe mbecca ngota dum woni ko lawol sappo e jeetata bol nayi yaade jeenayleru septembre woni ko dum fuddata tonde Abidjan Côte d'Ivoire yerno ardido filla jande e golleji der no kure to silma watte der Niger on wiri o wi do silmaaji joyi didi tan en woni ko suba ko yaata hantode de kengan warde hande maya ci tayurini o hali o yisukabe ummatore kambe ngoni njahayi do fijo silmango hikka ya dina ko dubi bitidi maya ci tayuru horejo nokure de nani ko wi jallo maryama kenda
sede antambay en uwans wanda suka
sande be jammi bebe ngardi ben fafame dimma mabbe seni be bi no wodi yolibe be jitaaka dum kay min pam nde woni arande ko goru ngol no wara nimbe num do no juwole ndiyan tobude kam en ngari ndari nokku gotu de ko ndiyan tobi sane fudum fuddi ilude robe be anda nokku go be jamaydu be natuni non labi di min ko jatani woni e wiide wombe hadde goru ngol to be jabu be anda nata der nokku go sana wobe joltin debbe goro ngol no
goni ruwa bo wonde zi huddas
edun wonno ano fillare be tato yolibe ben to enda der wuro wietengo angual jibrin to enda region departement media region mo zender en gartani do yewtere meden pindila dum woni ano bureau fedde singande gam fabade bibbe leydi keba njottina bullali mun dum woni e durbidide en jeynaru indi tirande do enda ligne verte cingande illu dubu juna didi e sappo e gono don golla yerno secrétaire kawjido golleji mawdo on wi o wi o bureau ko watto ni be ujunaji sappo e go kambe ngoni ko waddi boytali mu en de singa wadde dubu junaji didi e sappo e jeddi e doni de fedde no tawda e sadorma sanne far ko buytata golleje modum noni biyetedo sauna yunusa nani ko wiray let sumana do majju
ibe leydi hewbe na ngara no gadda bullanu mudun en wiide ke wakati godon talki mudun en jewaka jewol lobbol nadu kondan yi ko suldun en sanne dum wad ko nokkunde jojjina gam batte faabaade bibbe leydi keba jottina bullali mudun en don endan nadu kondan wada kabar mu hebi e dow lamba odo kawoni 0 e jetati sappo e go sappo e go sa noddi do 0 jetati sappo e go sappo e go fu min nototo min nanan ko biida dum endan kokka kabar maada wobbe du hewbe fu windan non bata keji njara posto posto on wadda namin nadu konna wobbe du kay koy mo en gaddato bata keji to amin do endam tiagal se dum wadi no wodi hono fedde latinde yewan kabaru fu faama yalla tokki lawol fa hande no woddu fedde wande imotone jellito yaade yu a nokkuto wi a basi o wadi ton endam o hunde enda don faama na sander leddi kano woni sador maji no wodi seeda sabu wakkar go se joom en gaddi talki mudun en do na wulanu mudun do endan no boyan ko murado humte nene dum do saabi en yaari gada seeda on les journaluji min ngattanno min micinta lambon endan dum woni 0 jetati sappo e go sappo e go mon noddoto o endan sabu noddugol ngol mer no ayobata bafuy dum don du no beddanno himbe e micitaade on noddande ujunaay sappo e go na ko burno endan woni ko min kebi ko min puddi golle warde joni kan non woni min yewi sabu goddi majji wallana ko haale sane ligne verte o golle mudum ni woni yewuddo fila ko darto jeynaari e tetol himbe gongaaji mudum en e le ciudde sariya nene neddo fu gollo golla sariya fu dum dar dum laato kirtobe non e wombe le syndicat hirtobe non jingonobe hitentebe non ministre hawjire sariyaaje leydi di non darnibe habana do fila ko darto jeynaar taw accam e leydi di non dum fu dum jeewa dum em nene mi waawa wiide hasaba ni woni ko min ngadi dey golle ka wadama sanne golle ko wada dum enda duudi sanne ko bilta der mudum min ngadi himbe jey faa e nokkude enda daaro wi wodum biltondiri faa wodi jonno woni kulle godde hono biltira kanani joomu hokkitaama gonga musa tetanoma gonga mudum nokkuje godde do konna hono ngaddo basio enda gaccitaama gacce mo wadi on endam
dawanta kibaruji meede fulfulde tili e jettan ali nyali usman amadou firtande di e dengal fulfulde joni wala fukko bammi sana wi raki arimi waddata ko dengal hausan kore kirtanto jam hirti
Studio Kalangu
Der Galunyemei
Do Radio Alternative
Lamba Chapande Jenai e Jenai Topere Enai FM
Do Radio Amfani
Lamba Hembere FM
Maina Sorua
Do Radio Mangari
Lamba Chapande Jenai e Jenai Topere Go FM
Birningaure
Do Radio Marhaba
Lamba Chapande Jenai e Jenai Topere Go FM
Dolville
Do Radio Gorwal FM
Lamba Chapande Jenai e Joyi Tobere Go FM
Sai
Do Voix de la Tapoa
Lamba Chapande Jenai e Jenai FM
Mayayi
Do Radio Anuri
Lamba Chapande Jenai e Jenai FM
Tamaske
Do Muriar Karkara
Lamba Chapande Jenai e Jetati FM
Buza
Do Radio Takarkara
Lamba Chapande Jenai e Jenai FM
Magaria
do Radio Kitari
Lambe Hembere Go'o Toɓɓere Joyi FM
Studio Kalangu Yadu Leydi Niger
Studio Kalangu.